we na unzikireti yakuwa ngankuwa akasente ona kuruwa lero.
Chenda, agatone zemkaga, usoga wan fama, omoyo kwa usoga.
Ebe sawa, dirimeka.
E sawa, dirikumina andala, edowe igulo.
Fuka, yivesta uo, ni ya mtieni momo, nga wesigamu akapia, akataika wansu wanusuluku, oingiza magoba. Uliruna ku, osobola nukwe tolera yu. Akapia ku, unawona uoke endira, nigawa star, chikuminka gana itanu star, musavu hash, uloonde ku. Yivesta, uo hako zesa, mtieni momo a, enko lanomu kwa kulisu, piko berirua, mtieni, awalala. Titukomezekeka.
Soga One Radio. Tulungamizi kwa kitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Amaulira masengede. Era kama kuboli moto.
Gakutusibu wako.
Nana Herbal Mouthwash. Ile dagale tufu.
Yenaga kasa mukuja njabendwa deza amanyo.
Amanyo gakuluma. Bosaye chocha. Obeji nyoga gakasanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Oboga izaru darumu. Senyesa nana. Na iwe gende reza abafiri. Teba kuguza kapa mukutia. Musange mufama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
Awamu ne better life. Aba kuguka mukuja njabise dagala jobutonde. Kundwa denka. Mbwenga ulcers, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, ku kisa kya Mukama Akedi, omwaliro ogwokubiri, bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mubiri.
Soga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Kuminandala kumoyo gwa Busoga, wekaza joli kitusa kwenga lomuna ifaka tulege ikebi waito. Makobo gesigika kusawa dinoga teba mwempi ya wana na habo mouthwash kwa tahiri kunime kenke dijaiwe. Haba Better Life Uganda, haba idandabi abendo iridenda ulo. Hata ima kutusa kuninzo mgabulo mwise mkoso wabotu Dennis Bazira Taduba. President w'ekibiina ki National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yegayise ku 11 bannayuganda abali kutoola empapula ed'okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eiwanga mu kalulu akali 2026 ono abeera akiikirirwa essaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Lubongoya kw'oteeka kuno omwogezi w'ekibiina kino ate nga n'akulira oluuyi olwabula gavumenti mu paalamenti Lwetonda Bajoe Rusenyonyi Besekezi kw'oteeka kuno omukiisi wa paalamenti w'anakawa Yebu Vanduba, hona Lonadi Balimwezo. Eranga kubano kwegeiti waku ni hona lebo muwada nku nyingi. Omuchiso wa parlamentu wa Chadondo Yebu Vanduba mruchi kuruko loi wanga. Kwa teo kunaba kulembeza mchibina chinabenda ulo. Senyonyi, hakubirize bitongole bikuma idembe. Okwe wala okubanga watabula tabulente kateka eyabano. Jawede okubanga wajako. Eyo kuno onye mikono. Eja wawerebo okubanga bakakasibu okubanga besimbao. Kuchifecho kulembeza wei wanga. Bano bat tegeziza, tewaida kuwa nga watalage vitu ndebien dauro, nga balikuno onye mikono, kulamu kama we Robert Kyagulanyi Ssentamu, wabula chibali kuenda, ni ibana chibi na chino kuwa nga batao buwagizi, kwa tayo kunoke walo kuteteganizi banabebio kwerinda, awana zenga wachukula mbisera, ebya inuma.
Tuba sabanti, mukalulu ketu gendamu, nga difuri wabeira, babeire ba difuri, abata ina ludalwe baguwako, difuri wolaba ngo muza nyomu, bamutemie, kulio baba mu takulinzo buvi, ngofu wa filimbi, ngogama neda kwechoko ze chichamu. Yes, tumanyi nti aba Electoral Commission abaka chiko sibeba dumira maje na chi nebo laba aba maje na aba la security nga bakole fujo kubantu bovunanyizi wako fuwe filimbo gamendi nida chino chichamu chino nida chikirizi wa chitusubi la mbanafe aba Electoral Commission katusubi le chichijo kubeira u akalutekabe ila karunako ololo njini uletuka sula ibeira process ila neno ili part of process eyo katusubi le nti mbanafe mkwata mundu aba maje jati na aba lala okiso kila dalate vasumbu abantu wafe abagendo kujeyo kuno nyemikono bitundu byegwange ebyenjawulo atende campaigns bwe zinaba zitandise katusuvide tebagezeeko tulemisa nga bwe twabira ba mukalulu akawedde
Senyonyi ayonga iroka latira bana Uganda okubanga benigira munte kateke ne yokuwa ye mikono eri abali kwenda okubanga besimba okuchipe kyo bukulembezo bwiwanga no kwenigira munte kateke yokulonda kulwa bukulembezo bwiwanga obulonji
saba bana Uganda twetabe munte kateke zino tubasaba mtu we mikono nina akasera kukulonda kaluvuka tuuka bane muveyo mulonde tuveyo tulonde bosigale waka no gamba anti anze timiko atakubaka lukange likaina mugaso munnange obatolonze obulonze mungeri emu obendala abalaba kulondera na Uganda yonaje tuli tuveyo tulonde tutabe mu process eno vengabwe tugama anti kanonye kalonde akume kabanje toja kabanjanga te wakalonda so tusaba fenna fenna tuveyo tuetabe munteka teka zino.
Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission Julius Muchunguzi asabye abeesimbyewo okugondera amateeka era okuba abatyamya abalungi bwe nga bali kutalaga ti disitulikiti erikola ewange erya Uganda okunoonya emikono egibasemba. Muchunguzi asabye era abeesimbyewo ku kifo eky'obukulembeze obw'ewanga okuba nga baweddagana ekitiibwa era batambulire ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission okusobola okuba nga amalaku n'enteekateeka eno. Eri akabinda akaba kaba parliament ona kolwa lero abekumya mogutaka kuchitese kibisibwa nakachiko akakulu akatambuze emirimo eje kibuganda baisa Kampala ka Kampala Capital Authority KCCA olokutola HSAW eche na kivubo okuchigemya omuna bya busubuzi amesi kigundu abasinga gubana za kweria ham okubanga ajama iso kubanga akulankulani yao abachisa parliament bano omuli Minister Owechinsense Owechivuga Kampala ingini ya runa divali mwezo Owa Igala isti Muluchi koluko lewanga unale umaiko mawanda kwa teye kuna bandi kwa chisa wa parlamenti bavire bate gezante Echivuga andiba isa Kampala chikalitu kana mtindo gwa miala miwike jaku bate gezante Echivuga chino abantu singa bachi wangaliramu basulamu miale vikaba wawulanga chino chinzo kuletao obuzibu singanga ama adiga gwa mabitirivunika andala mchivuga oinzo kwe ya gana ngendwa ile kwa teye kuna madi ya majama gatani sokuba ngatala kila mumaka. Mawanda mkugira kukuru na kuru walero ategezi zanti emiale jechibuga Kampala tija alisaini kubanga jiwembe waku kubanga kasera kano wadaba balese wensonge debi ula munga dandi kalubamu kubanga madi ya majama otinigano ya inzo kufiru waka wana Uganda ofunendo ile denda ulo.
It's really weird that channel should have been left open because first of all the channel, the channel the water it is carrying is dirty water. So to tear off that channel will create some health problems. Secondly, assuming all of a sudden it runs, what happens? The business people will be affected. But all I hope it has gone through all the necessary stages and they have found it fit for those people because they are doing work on behalf of Ugandans. So if they have found it fit and proper,
you know you must.
Minister Owekinsense Owekibuga Kampala Honorable Ronald Balimwezo ategeza nti eda kuandikira KCCN ekitongole ekikola ku butondo bw'ensi ekya NEMA basobola okuba nga bategeera muntu ki omutuufu alina okuba nga agemesebwa erimu lino wabula alina ebyetaago alina ebintu ebikakasibwa obukalamu okuba nga byandimuyambako okola erimu lino okusingako omulimu guno ogemya abantu abazira bwekakafu n'omumalirivu w'okuba nga bagukola okulankulanya ekibugandi baisa Kampala.
Kati nakivuo okubanti public channel eranga yazimbibwa okubanti controlling floods mu kibuga yeye ka kumpyeriwo nebuli muntu abadaji kozesanga bwayagala erogena jisanga nga mujude mukasasiro ogena jisanga nga olusi mu filamu nabana kakati ngecho kujisimba te chandi badde chibi na ye yenaye na leta proposal eino kubera evaluated eino kutunulwamu abakugu ne bakakasa dalanti kinasubula okukola ekyo kibangambe te kinaba kolebwa nakatono era yenaye na achikola mu bucyamu kubanga takoberedde mateeka tali muntu nomu mu Kampala kirizibwa kukola kisakato bachikomera nga talina plan chiite tukube kibati nga talina plan oba holding permit.
Ebyongo bitaire kumbali abasubulira n'abakakalabiza emirimo gyeiwe ku nguudo ede Bugembe mu Jinja Northern Division wano mu kibuga ekyeidinda naye alaba abalina obuyumba bwe banaza kwerya kioski oba bo kantin okuli abasiika dichapati n'abafumba dichips n'enkoko obutaira mukuba nga bakola emirimo gyeibwe n'okutandika olunaku olw'enkyo nga dikaliwera saa mwende d'olunaku olw'eigulo era nga bakwanti enteekateeka eno ereeteibwa oluvannyuma olw'okukitegeera nti ekibuga kyandayongera okuba nga kifaanana obubi singa nga bano batandika okola mu biseera eby'enkyo bina byogerwa tawunikiraka ow'ekibuga Town Kiraka Owamani Nanina Gechi Bugeche Dinda Jinja Northern Division, Omwami Rutalo Umar, Mureko Banura Basakamakobo, Dwaya Sumia Fesie, Ouna Kurwarero, Yategezanti Abanta Kolira Kungudo Dino, Baidaba Difanania Bubi, Badaba Sula Sule Bikaba, Olisech Vira Kwichibugachi no Kubanga Chifanana Mongeri Eagadibe Ngali, Ona Kuman Singango Muntwana Yaganiwa, Ngali Kola Okuika once Wesa Omwende Dolwe Gulo, Mombo Geda Mateka Yana Sivira.
Tubawadde warning esembayo era tubasabye okutandika n'olunaku olw'enkya. Teri muntu n'omu atunda chips chicken, atunda chapati ze badde batundira ku street naddala mu roadiri zaabwe eneyaffe ey'oluguudo luno olwa Liganga Road until paka saawa mwenda saawa kumi n'emu n'ekitundu ezakawungeezi. Era nga tubasaba ebimeze bwe babijjawo akawungeezi nga bamaze okukola ne beera nawo ogenda okkera ku makya nga tewaliwo kino nakimu. N'akikomyawo akawungeezi ng'agenda okukola ki? Okweyiiya. Ku nsonga y'abakyosi tulina kyosi ezimu nga ziri mu mbeera mbi ebugembaawo mwena na mumanyiwo wala bikabubi akawungeezi katogo kenyini sanga trailer parkinze mu college we yenyini nyini focho ku parking ebali nga okutandika ebali we yandi parkinze waliwo aba chipsi abatunda engato abatunda chi so tubasaba abasubuzi mwe namwe na bali mu bugembe tuberenga tutukwataganira wamu enforcement emazo kuwebwe chokola.
Era atsinze ono yategeeza nti waliwo enteekateeka edakyusibwa muneramu ababa berenga batimba ebipande mu luguudo wagati baategeeza nti ekyo kimena amawango singa ng'omuntu alidda yatimba ogupande ogunene wagati mu luguudo naye ala oluvaano mu kibuga ekyayidinda okwolekera Bugembe alina okusooka okubanga afuna olukusa era singa nga batakikoze yeena wakukifuwa ng'akiiza munda.
Okusookera ddala abantu abateekayo ebipande is a kind of advertisement. Etteeka liri nti tosobola kuteekayo by'oteddeyo ng'okola advertisement nga tosabye lukusa kanso. Kiri nti waliwo omuntu n'omu yali asabye lukusa bonna bonna baagenda nga bateekayo buteesi ate ekigo ekisinga okuba eky'ennaku babiyitaga ne babiteeka mu kkubo wakati kati nga otunulira Bugembe mu Island wakati n'emabbali nga bibulookinga amaki bizinensi z'abantu. Olwaleero nno tubiggyeyo nga division era tubasaba tozzaayo bipande wakati jangu tukugaidi nge chokola. Ababi nene mabali tetuba ina wakobuzi na ye highways Kamuli Road wamune Iganga Road tubakubiriza temuza wabi pande kukule kango sabi olukusa tukuhuli le wawo soro bikolachi obite kayo. Tuwali babaji yako sendi na ye tuwazi basuniwa.
Ebyongo bita ile kumbali oluvainuma oluwa ibe ndo benderi abusoge ya mani nani ino kumalirize nte katekeyo kuwande isaba na ingira maja gai wangeri ya UPDF. Yafe siomba kwa government mdistrict ye Kaliro, esimu ya government ya iwangere ya Uganda, olua kutongoza wente kateka eyo kwe wandisiza kumitimba gano. Heranga bakwanti chino, chonga ilo kukendeza kubuli obwenguzi, obwari bufumbeka ilo munte kateke na yebu vireko. Mkwagera kunomo yugu abusoga, omoveze uwe mirimo ejomba kwa government mdistrict yeno, omwami Rogers Kiduma. Ategezizo msasuwa ifu wako Joshua, ntente kateke yo kuandisaba na jamaje, bajimaliriza bukaramu, ngateka ilizira koba anti ate erona akobanti kino ekyokuwandikiza ku mikutu emikwanirawala n'emirere etu egenda ulo kiyambye kwenteekateeka n'okubanga emalirizibwa nga muzira bya kifuntanindo ate onomala yantoola ku DT Kiduma Rogers ayogera.
Engole neizewo obanga omwana tali kuonu laini nga tiyari jesari nga wala yo tiyasaba zira angiri yuna yuna yosebo la kubita aye wale inuma wabairewo idankubo nemu idankole nti bitu aye tisaba nti engole neba ile nungi ele yambie nadala abana Uganda kubanga wafuna emile mbento mwana omu na kujena yaba angata ambula so tibasaba nti watambule na yo ina cheri kuyamba nadala eri abantu vaisi nadala bawantu chiti mubaire yuvaire vya online kutihi unamuferodia elati inga mubaire kububa na office of dara di tubairewo kubanga tweke nenya abo asobola okuba balina kye bakoze okusaba abantu ssente.
Abandi kuba asunsuire n'akakiiko ak'ebyokulonda ak'ekibiina ki NUP ne babitawonga ne bajja okukizuula nga tibavuganyizibwa kyoyinza okweta n'opposed bavireyo baategeeza nti bakwongera okulagana n'ekibiina kino ekya NUP okikwongera obuwagizi kw'oteeku n'okwongera okuba nga wakitunda okutuuka ku muntu owa wansi mu abo abasunsuira nga tibavuganyizibwa n'omuli omwami Kagumba Bomari ononga alikuwe simba ukuntebe AI Boy Center wa district yeruka kwa tiketi HIV na NUP omwaka ibirawe na mukaga ategeza nti HIV na NUP kibene ngerije kiri kutambuza mu emirimo jacho mu bulambulukufu era ategeza ntinga muna kibina aida kongera okubanga tawo obuwagizi n'okongera okungira kibina obuwagizi mukalu akaliko bindabinda Kagumba Bomari akoba nti ente kateke ne mwezi za mwaman abalu okuluva inmolo okulingalingam ntitagwe ine kuvuganizibwa era wakweyongera.
nabaire yo kuchitebe cha National Unity Platform era namaze okubanga mvetingibwa ku kifo ekyo ba district ya person mu district yeruka era nabaire ano opposed ne bazakatonda nti abaluka baboinenga ninza asanire okubanga ngemera National Unity Platform bendera ne bazakachiko ka National Unity Platform akakulembere byokulonda nti kabere kaikaika mwino era bayoleso obukugu bwa manino muzira mche kubira era ngabambi obwikaika mu babaire bwa manino kale kebaza ne bazana no obukulembezo obwabaluka obwa National Unity Platform tubanange mwebale omulimu gw'emulikolo okubanga mukunganya obuwagizi okuboneka ntufuna obuwanguzi buli ku kifo kyetujja okubanga tubakunye candidate kambi yaife twetesetese ekimala era nempapula twamaze era okuditeekateeka twamaze era okudikuba kwenfuufu tulinze bwakaseera ka nomination katuuke tuboneke ntupapula tudizaayo
Eye 15 edivire kwe 14 ledo olweigulo igulo amakoba agesigika gabere mulwana kaidongo lwa baba kyabazinga gagateba mu MP yabana na Habo Mouthwash kwote kunaba Better Life Uganda habere oga kutusako ninzo omugabula omwise mukosa asire wa botu Dennis bazira taduba baba ise bantu abusoga fumvu ebyanda nebyanda
Aguna agabaila mawili agesigika. Irama sengende. Agagama kubuli mwotu.
Gakutu sibu waku.
Nana Habo Mouthwash. Yedagale tufu. Yenega kasa mkuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo gaga sanyalala. Bosa nyo vamoru saisai. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende leza abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
Awamu ne Better Life. Aba kuguka mkuja njabise dagala lyobutonde kundwa denkambwe nga ulcers prostate mubami abami abanafu sukali pressure abakuwa stroke endwadde zitawanya abakyala ania ebifuba nendwadde endala nga basangibwa ku catch road ku kisa kya mukama akedi omwaliro gw'okubiri bakubire ku note musanvu note note musanvu musanvu mwenda tano abiri mubiri
Usoga One Radio, tulungami zibu echitongole, echa Uganda Communications Commission.
Ronaldo just scored! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero!
It's Mbappe coming on and scoring!
From the bowl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need! Season 2025-2026!
Alan Okero!
Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeira Isi.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7 with the Busoga One Go app. You can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Emitendere gy'okufuna olukusulo okuzimba linaamala wo nankazungana ku disitulikiti emirundi mukaaga
Uncle Dan, buzibu ki? Oli bulungi aye?
Ah, ndi mukowu, kusungana kwonka. Ikirira, yambuka. Leta mpapula dino, leta dire.
Ai Uncle Danny, lwaki tokozesa nkola ya BIMS?
BIMS ni ki?
Building Industry Management System. Tabwa mpapula do ku online. Ofune PRN, era osasule nga weyambisa mobile money. Oba banka, ofuna olukusa lwa e-building. Kyonka kityo.
Kyonka kityo ku online. Wabati wakali kuzungana.
Ha waire. Oli mukulakulania. Wefunire e-building permit yolwa lero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingira omukutu kwa BIMS.go.ug. Otekwe mpapula do. Ero kuberero kusaba kwo mutendera kumutendera
National Building Review Board
Safe Building Better Living
Wasuzo tyo mungi echiro kyabale kitya
bulungi ona rafu makaba tula tulungi
ebiroto
Wesulirenga baby no mfaliso ogw'omutindo
atenga muwangazi mugungu mubiri oguluma kuwumula bulungi kyogere bakikuwe
Rose Form and see it
Oluvainuma olw'okuweereza abana Uganda emyaka 27 egy'enkulaakulana Post Bank eri kukyusa erina era nga butini Paul Bank aye waire erina liri kukyuka empeereza yaibwe esigairenga n'endala aye ayiddukira nti Paul Bank eno yamuna Uganda y'abana Uganda era ezimbibwa ku lw'abana Uganda tuyingire mu Paul twena twena Post Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sendeda abakasitoma dikuumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda okutuuka ku miliyoni 10 amateeka n'obukwankulizo bigobererwa
Abakugu mu kujjanjaba biseddagala ly'obutonde aba Better Life Herbal Research Center bakuleetedde obujjanjabi gwe mu Uganda ku ndwadde z'olowooza nti zaalema omuli pressure, ulcers, endwadde zitawaanya abakyala ebizimba ku nnabaana abakyala abalumizibwa enseke oli mwami ng'ofuyisiza ku mukumu onafuye maanyi g'obutonde oba ofuyisiza mu kapiira prostate ezaggazibwa mu baami mwabalina endwadde ya allergy ennyingo n'emigongo egiruma ekifuba ekitakutuka teweesibako ndwadde kugifuula yiyo gwe yune Better Life basangibwa ku Kachi Road Kuchisa cha mkama aket. Omaliro guwa kubiri. Mchibuga jinja. Elango kumanye bisinga wu. Pakumire ku 0-0-0-0. Nsanfu mu musanfu. Chenda mutano. Abiri mubiri. Oba 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
mubere beta.
Hey, neka gwira wo betting aneka gwira wo ku website yawe yakagwira wo.tg bwe wangu le muruki mpia wish buli mwezi boda boda buli wiki atene bilabo bilala bingi nyo okuangura gende ku website kagwira wo.tg gende wali bet ozanye ku game yona iri ku website urunyigire mukazanya ko kuangura kagwira wo erungamizi bwa National Tourism Gaming Board nkule no kugakuriza ubikubirirwa azanye wabali wa gwira mwaka 2025.
Chenda katoneza mukaga. Woo! Busoga 1 FM. Umoyo gwa Busoga.
Banobori nabo bakugu atenga bakengufu mubiye kusifu wano kuchenda katoneza mukaga. Busoga 1 Radio umoyo gwa Busoga. Twaka inama katukutandike ku. Oli wagati mu program ebiye kusifu wano kuchenda katoneza mukaga. Umoyo gwa Busoga.
Kali hukari kuchenda katonezo muka Gabusoga 1 Radio, Radio Moyo gwa Busoga nungere kubanga mkweba za mnange. Tuigile msai feyo kwenye program ebye kusifu, mwetumanda insonga ene kusifu eino, aletujo kubanga tukona kumiwanga ya Uganda. Ebijama iso bitambula, ebijama iso bitambula, insonga ninjadili kujama iso mwanga ya Uganda, insonga debi ufuzi mwanga ya Uganda. Nkwa niyo kunsonga ya age limit, nkwa niyo kunsonga ya term limits, na kutegeza antibuli mwaka. Yueka sobo na mpara mendingere chwari kuendo kubanga wakusoto la mu constitution. Ntegira nti yeliyo choli kuenda kubanga okukusa oba choli kuenda kubanga bisawo inana kwidugiza nti mu 1995 amu kubakola constitution yo kubanga bageza ku kubanga baleta kibeta age limit okubanda emyaka ensambu ne tanto ikizwa kubanga we simbawo eranga be nabo na bakantu mwantu waweze emyaka ensambu ne tanto scientifically ainzo wangatalo woza bulunji bali watageti nzo mwa migobe ita Milton Obote yali president wechi mina cha UPC bise wakati akulile emyaka nako ne ensambu ne tanto ngaraja kuila mkuba nga atusumbua. Nijibali watageti nze. Utujamu karuka 2005. Batula term limits. Okuwa mba kujeno. Okuwa nga yesimbao. Age limit 2017. Nga ine miaka nsambu ne satu. Nga jaweze nsambu ne tanu. Bajewa soro kuwa nga mambo kuwa nga mutoli lau. So. Uganda etobu hiri. Wabula. Nsonga nijedi kajama iso miwanga ya Uganda. Nya kutegeza nti nembos. Egema kusek. EHB na cha NRM. Waliwo amalowoza gatani sokuwa gatambula mu kibina cha NRM agera likiriza eino seke ekibina cha NRM evire yategeesa eliyo abakuru mu kibina cha NRM abatani sokuwa nga bekalakasa kawanti embera nga bwe likutambula Mchibi na chena mbu, eri ya wakwese abaronzi. Kukotia mzei Mubaraka. Mosh, kula mwisa kuino. Wale kuwa ngulize chenda katonizo mkaga Busoga One Radio. Ninembo zefa mchibi na cha seki. Echa NRM seki, candidates. Batani sokuwa ngabe karakasa. Elewa candidates batani sokuwa ngabe ugeri ya mulala kumulala. Waliwa mwili ya gasobo ilo kuwa nga idaga la gambo elia wakule wa sobo ilo kuwa nga wakwekaba ronzi mwi wangali ya Tanzania ni mwi wangali ya Kenya. ya chibina cha NRM, chibina cha Narama, National Resistance Movement, mucha la gobe ita 3-star jeno, naro isavire ya tegizan demokrasi ya kutuwa sobo ilo kuwa nga tuwanilo kuja munsiko kuwa nga tulete mirembe, ni demokrasi mwi wangali ya Uganda utani so kuwa nga tumuni inilira. Binajiro kuwa nga biogera, nga tegizante ya karuke chibina cha NRM. Akasobola kuba nkatambula akaruke wakuba mu NRM akamyufuka NRM kalaze bitu libinji yategeza ntu okiwange ekibine ekiri mbuiza tisobola kuba ngachiteka karuka iwe kubwa ibwe kai akali nation tujaka tegeka tutia era tija kuba ngachitambula chitia akaruru we kabanga ife tusobola katambuza ife nga ife kai bidi kujamba iso bijja kuba ngabitambula bitia embera ngabo yetambula. Echibina cha National Resistance Movement nga chili kujamu karuka sek mwiwanga ya Uganda karimu wabunke nkebu njino iranga National Resistance Movement ba member abamu kwari kuendo kubanga tuwala H4 NEC National Executive Council ba wandi sebaru ajiweleza President Yoweri Kaguta Museveni nga wategeza mweli wa delegates mwiwanga ya Uganda edi wa delegates abiwanga ya Uganda wajido kubanga bakweka mwiwanga ya Kenya ibajyo kuba okuvira basobola kubanga bayido kulonda bano bategeziza nti eri abakulembeze abekibina cha NRM beba kwese mwiwanga ya Kenya nga ba delegates ba SEC nga bawandise na besimbye wali abanek bawandise balitegeza nti eri abakulembeze bekibina cha NRM nga ba SEC member besimbye ku SEC Central Executive Committee eranga bali kutegeza nti mwiwanga ya Kenya ni mwiwanga ya Tanzania press conference ya bayiro mu Kampala ya kuwembo zenu press conference ya bayiro mbitu ndwe Kampala waliwo abakulembeza avire bategeza ngena ku domwezi 11 ka gomwezi guno gomuna na gwetulim omwami gwebeta Dr. Philip Kakuru omukuru gwebeta Caesar bano bendi kuogera ku bali ku kifo kikuru Caesar King Mlenga Michael Mukesh Shumuk no mukuru gwebeta Haji Karim Karamaji ononga alikwenda ba vice chairperson mu Central Buganda bavire bategeza nti eriyo awamu kubana ibwe abagemye ba delegates abaino kuwanga balonda museki baja bakweka muwanga ya Tanzania muwanga ya Kenya baja kuvira buvire mu bus baide basobolo kuwanga balonda go baje kuwanga balonda ekibina kino eranga bategeza nti amu kuwa delegates watu ere muwanga ya Kenya ni Tanzania batani sokuwa nga bakubama masimu nga sababu yambie nukai mwi wangali ya Uganda. Nga tegeza nwa nangi mutuambe tusoboro kuwa nga tuingile wangali ya Uganda. Baliyoti batu wambile no mwi wangali ya Kenya. Badelegates bekwese mwi wangali ya Kenya. Badelegates okusinza kuchibina cha NRM. Bategeziza. Pate chia paso ni ntimuna ange oliawu aerio bekwese. Eriyo abali mwi wangali ya Kenya ni Tanzania nga wajakuvira buvideo kuido kuba nga kubarunda. Iranga chino chagua kumaka gwali gwangu 2015 mwiwanga ya Uganda. Iranga ni nsonga bajota so kuitajina wechibina cha NRM mungu 2015. Bamu tuwa ila report. Bamu tegezanti erio ba delegate baso ilukua angaba kweka mwiwanga ya Kenya ira. Iranga kulida direct, oba director of information and publicity muwa mchibina cha NRM. Omukuru kubeta Emmanuel Dombo. Yategeza nti enesonga tujakuwa nga tujogera ku. Wala tusawa kujogera kusaya nunga tuzira mazima gasemba yu. Iranga wandikira barua national chairperson. Bawandikira SEC. Bawandikira NINEC. Bategeza nti beba kwese muiwanga ya Kenya. Basobolo kuwa nga watola yu. Baile muiwanga ya Uganda. Basobolo kuwa nga weta amukuru nda muiwanga ya Uganda. Bino bijiro okuida. Ngomucha la gobeta Jeno Narueiso. Jeno Narueiso, ya vile ya tegezante chibina cha NRM. Emile mbeji baso volo kuba anga baru wanira. Demokurase go baso volo kuba anga baru wanira. Muna angeba marabi seira. Abantu wadani so kuba anga wazanyamu demokrasia. Go baso volo kuba anga wanira muiwanga ya Uganda. Era Jeno Narueiso vile ya tegezante abanansi abana chibina cha NRM. Mukaru wakasembye baso volo kuba anga wakole mivuyo jari minji. Ya tegezante kanakaru kari ize ino kari kanguino kakuba anga omanejinga. Era kana kaulu omuntu yena asobola kubanga kamanejinga kubanga kali ka kusimba line weka baka kusimba ni htegeza nt osobola kubala ku kyalo wategera ndi guna asobola kubanga awangula omuntu yasobola kubanga awangula mu mirembe tikuuna buune kuncho wategeza nt akaruka asobola kubanga tujam waliwo candidate afunye bululu 12 kulai nina nina DR form je nabona kuna kuwa ile mbozi. Na kanti mwiwanga liyeweta area Uganda. Mkonsu wense mbuso gamu area line jivaso wolo kuwa nga bajaku. Ngeri kwa bantu luku minabina. Na baso wolo kuwa nga besimbao. Jeno Narueiso vile ya tegeza. Ya kanti fe mkujamu siko kuwa nga tuluwana. Binatujo tuwa jokuwa nga tuluwani lida. Tuwa jokuwa nga tuleta mirembe. Demokura saso wolo kuwa nga tambula mwiwanga liya Uganda. Wabula tikuwa mumbele otineti. Nga kaluwa wulu mwiwanga liya Uganda. Kafuse chizibu. Abantu okubanga besimbawo era yategeza nti obuzo tulikubanga tufuna buli muntu kujja mu buyinza kujja kubanga yesima bulunga idi nti naino okubanga awangula ebigambo bya Jeno Narueiso ono nomuchali yasoka 3-star Jeno miwanga lya Uganda Proskovia Narueiso era yategeza bana Uganda ne bakibina cha NRM nti timujja kubanga muzanira mu demokrasi gotwasobola okubanga tulwanira kuleta miwanga lya Uganda bya mujja maiso okore bintu byakisiro okubagana okuyitagana. Muna ange TV runji. Ebyo kuwa nga mwesonga mwe enkumu. Ole ya geme migole ya geme mundo ole ya geme mabali. Oyetini demokura segotuwa soboro kuwa nga tuluanira. Kuncho kunabele ku TV emu. Mwanga ya Uganda nga likuwa nga wemu. Kwa kani demokura segotuwa luanirida. Abantu watani so kuwa nga muduru sano kuwa nga mzansa. Ehi wanga inoli vile wala. Era tuwa lituwa wala kuwa nga lituka wanuweriri. Luachi. Mutaniko kuwa nga mulizanira. Luachi. Abana Uganda. Nadabe chibina cha NRM. Muja mukaru ngatani kwa kuwa nga muibaga na mukaruru. Na kutegeza nti NRM Tribunal. Yafuna petitions edusuika mubina. Okuwa tole wanga ya Uganda. Bako zesa ena kuitando kwa kuliza petitions zebina. Tibaweza na wiki nga likuliza petitions muwanga ya Uganda. Batani kwa kuwa nga wawensara ya ado. Ndala kundala. Ndiyo mga nanga mweta Asan Karuga Vambitu nubia na mutumba muzati. Ensonga ina mutumberi etia. Wenaba wele njia kuwa nganjiku wa hilo soboro kuwa ngojite gerabu karamu. Jeno Narueiso. 3-star Jeno. Ategeza antika nakama nilo kaswise mbana Uganda. Erambitilizo kuwa nga mmanirida ei wanga ya Uganda. Mulikuzania kudemokrasi ya wanga ya Uganda. Tutija kuikiriza munti yene na mwanga ya Uganda kuzania kudemokrasi. Tuwa ruwana, tuwa lete mirembe. Omunti yene yena ikiriziwa. Okuwa nga yesimbawu, era muntu muleke yesimbewu, na bala akaluru. Munango ino okuwa nga wena, otambuza demokura sebukaramu, echibina cha NRM. Echa idambu inza mchina anomukaga, edimuku nsonga edikabaru miyomuto pako unna kuruwarero. Kuliku nsonga yenguzi, na edimuku nsonga edimuru miyomutu we. Nsonga indesungo kuwa ngebasumbwa, nsonga yoburu, bulibwewe simbawu na ye. Mukaruwa kasembia ka 2021. Robert Chagula nyisenda miyaja paka mukoti, nobuduli zinga wa video, audio, mpapula. Nebi fana nyingabara ganti baso wolo kuwa nga abaiba akaluru. Iranga wategeza nti echibina chino echa NRM. Chaso wolo kuwa nga chigema mukaluru. Chino chino chona demoku raso wali kumuzaniram. Edi muku nsonga da watu wala munsiko kuwa nga baruana. Nsonga da kuwa nga batereza bulumi wanga ya Uganda. Eradi muku nsonga edaro la jeno na ruwe niba ino kuwa nga jokuwa nga warwana munsiko. Nsonga da achiba ulubuti sayo nukai echibine chaja munsiko kuwa nga chiruana. Chisoboro kuwa nga chireta ensonga yobu resoboro kuwa ngeti na mwiwanga lia Uganda. Wechibanga nechiriku vakai. Okuruwa na gana mchibina mwene munda. Ani ajio kuwa nga yamba Uganda karuwa kuwa nga karioke. Petitions ni fuse petitions. Amo ile gena sembio kuwa ngamfuna. Gari kulaganti eria wakulembeze vechibina cha ena nabetwa dinti ba die hard. Bene chibina bachu ule mwitu ndebya wenda mu Uganda. Ni wana mchibu gecheni na awa ikiriza wajakwe simbao kuwa na munigina. Bari kuidanga ba independent candidates. Nsonga ya chiba bulumi wanga. Ya Uganda. Eria baro wakuwa nga besimbao. Baka difeche mtu ibia kuchimala. Bojamu parlamenti wanga ya Uganda. Parliament ye wanga ya Uganda jendi kuogera ku tuinaba independent MPs abajira ku independent enga basinga bali NRM leaning obanga bekubira ku kibina cha NRM nsonga chi wakanti akalu akali obasobola kuwa nga beba mkalu akasembi akali mitu ndebye kasese omuchara go basobola kuwa nga bagemia card eya kibina cha NRM munanga basobola kuwa nga amuku akalu nga independent yasobola kuwa nga muwangula akali mugaba card tibajiga mu bwenkanya mu bitundu ebyenjeru. Abaidu kila mukaruka 2021, buri mukulembeze mbitu ndebye njeru, ya gemaku kadi yeyo. Mucha Diana Hope Nyago ya jigemaku, Kabuye ya jigemaku, Musoke ya jigemaku, nsongachi, echibina cha NRM chene chile meyo kuwanga chitegeka kaluru. Era Dr. Tango Doi, nomu kuanteba singo kuwanga bogera kuino, na singo kuwanga itemivyo mchibina chena NRM. Era migambi ya omucha agweta Rebecca aitwala kadaga wiche weire. Yava ya ambla Dr. Tango Doi ya tegeza ntanga muna ngo bitirizo kuwa ngo odzani ya zani ya mkaru kawa na Uganda. Obitirizo kuwa ngo itobusamba ituko mchivina cha NRM. Abali ku independent ticket muparlament ya Uganda bali inkaga na muenda. Ainga aba singa bona bako kuchivina cha NRM nsongachi. Democracy baso bulukuwa nga muzani ramu. Demokrasia. Baso bulukuwa nga muzani ramu. Mwanga lia Uganda. Parliament jetu limu enu. Aba independent sibanji. Nsonga jeba wa. Aba londe samnangi. Bazani ya muka uluka ibwe. Aba londe sa bazani ya muka uluka ibwe. Embele etiobu eri. Mtu wa gema kadi ole ya jivako ole ya jiwa ole ya buli omuya gema ku kadi mchialo mu constituency na mu district ni endala jeno nalo isakenti kana kama ndio ka swise mu kibina cha NRM mulekera okuwanga muzania mu democracy getu arwania munanga abantu bantu baje mu nsiko eranga twikiza tulobanti baje mu nsiko ngembera mu Uganda tatambula bukaramu eranga ekiba buruchali kifuse kiba burukayi ni mu kibina mwene echa NRM chene echaja mu nsiko okuwanga kirwanise kiba bururu kai bene bona beiba. Zana Busoga One Radio Bingo. Edachika. Dilikuta ambula. Edachika dilima kumia satu na munana. Nidakava kusaa wa A kumi. Nendala. Ngele kuwa ngute gezanti. Yongele kuwa ngo Zana Busoga One Radio Bingo. Jakuwa ngaifuni yaka sente. Ndina kuwa nonuna kuruwa lero. Zana Buzana Busoga One Radio Bingo. Jakuwa ngofuni yaka sente. Nabaluwa ya jeno yuwe kaguta M7. Jaso wili kuwa ngawandika kunsonga da Hamisi Chigunda Haji. Yona njia kuwa ngandana ya unakuluwa liru. Katono ino, kande tusopolo kuwa ngatwe yongira yu.
Akada nyuma kasa, tokolanga kada nyuma. Nalina mwegomba kofiga ye.
Anti nga mukaga,
nga mukaga. Abantu be makanga.
Yes,
makanga musenta. Ndi kujao, nze Juma Mulokole ndi kujao. Ne David Rutaro. Uno,
ababuli. Juma Mulokole, nga mukaga, tujao. Then nga musambu.
Nga musambu, tugenda kubira ku Grand Paz Garden, Ebugembe.
Yes,
opposite Cathedral.
Yes, tugenda kujao live, ona. Then kwetufao, nga 12.
Nga 12, tumaizene Kagumba. Kagumba mchisawe.
Kagumba mchisawe. Concert live in concert.
Biwagidwa. Pants Foundation. Echongere chigilze mini mejo mtuwe wachitaka.
You just Nation is back to Sako. Triple virus at 27 concert. Satanenga Satuo Gomunana, Omana Wamwe, Triple virus, Rose Miaka, Mom Sambu, Azatu Digizan, who envy for to look at the Otara Iganga. Etsimani chakukwa na mvu uwaida na nati mekuwa ibiri bakasiru kuruna baya kogera uwaibango wakubedo wafete mujetu muwagire ati ye wafe haba imbi banji na makomedi ya nizwamu uwele kende kugambia igena kubela ndongo kundongo luima na komedi ngo kuingira mituwara ibiri emeze mituwara asatu goldi ya mituwara atano panange bigena kunyuma kuti meta fena tuweyo Saturday asatu August when we fought look at the hotel Iganga triple virus at 27 concert ngabata ire mwesente
chenda katone Zamukaga, Busoga 1 FM, Umoyo gwa Busoga.
Mwana mwana mwe bali kuida tuje kuogera ku bintu bisatu ebyo mugaso omulyo tereka madi obulungi okukoyesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo bino bikuma maka gaifenga mala mbulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekidukano banji kuife amadi tugatola ku nayikonto oba munanda aye kyeki baawo bo tugatereka nga tutugabuyise oba ogatereka mu biduramu nga bigubu
ebiwuka n'enfuufu bingira n'amadi gayinza otulwasa
bwe kiri mutereka amadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyike ku kwesanga ekikopo ekiriku omukonda ng'oliisena mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu buti katwogere ku migwano n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe
obukyafu bujja mu maadi ge tunwa
kituufu n'ensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuyikeku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuyikeku ekisembayo engalo enondo ditaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya ni bw'omala okugema mu bukyafu bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twide atangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire obubaka buno bukutuusibwaku Mayuge District Local Government nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Mose na idwire vieta gebita koma uetaga ye chokole chindi kumbali oyenda akalima kana kusobo zoko la kwe bindi lero Hook agent wa insurance wa mutongoli Mariza certificate yovu kugumu insurance okuva mu insurance training college okakasiwe insurance regulatory authority okumana ebisinga u baku vile kuku 0 musanvu musanvu ina ova weleza email ku admissions@itc.sc.ug.
Jacob Poultry Farm abakuletera obukoko obuto kuva mu Netherlands bakuletera broiler pre-starter 30% broiler concentrate 20% layer concentrate ni 10% layer concentrate eranga bakuletera amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins aba Jacob ali kuiganga road ku kaline lingirire Stanley Road eri ku dipo ya Bell iwali kwenda kwebuze bisinga ochalira ya face daife eiganga twagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ate kalire yo Bula Moji Veterinary Drug Shop. Iwali ya kamuli, tuka butuke kufamu ya ife, awebu kwenge einuma wa kamuli girls. Ebi singa woku waku 0200, chenda na muenda, chinana na muenda, ana na msamu. Jeka Poultry Farm, ebi enko kutuwa abimala.
Tetulibu anabuma bulijo. Fetuliko. Tetuti ya vitu somoza. Main character energy, jetuta ambulidamu bulideide. Okuvenjuba lwevayo okutuko okugwa tetukowa omuliro ogutuli munda kosana okwagala ekyo kyetukola byebituzaamu amaanyi okufuna eddembe mu biwujjo bitumenya nga Mountain Dew atuli mu ngalo omanyirawo nti teri kusaaga Mountain Dew do the Dew
90.6 Busoga 1 Omoyo gwa Busoga Chenda katoneza mukaga Busoga 1 FM Omoyo gwa Busoga
Ebyekusife Uchenda katoneza mukaga Omoyo gwa Busoga Banoboli nabo bakugu atenga bakengufu mubyekusifu wano kuchenda katoneza mukaga Busoga 1 Radio Omoyo gwa Busoga Twakainama katukutandike ku Katimu program, ebye kusifu, wano kuchenda katoneze mukaga, omoyo gwa Busoga.
Hello, Lubowa Kiemba. Please press the button to load another 1 million bingo draw. Token 4 has been activated for Busoga 1 Mule. Players, please proceed to dial star 2, 8, 1 star 6 hash for entry into Busoga 1 Radio Bingo Draw. Randomizing Airtel and MTN numbers now.
Kali, yongere kuba ngo zana Busoga 1 Radio Bingo tukwenda kubanga tugaba sente nenda kubanga ngaba ku sente.
Another 1 million bingo draw. Token 4 has been activated for Busoga 1 Mule. Players, please proceed to dial star 2, 8, 1 star 6 hash for entry into Busoga 1 Radio Bingo Draw. Randomizing Airtel and MTN numbers now.
Mimi video yoku banga tugabola na ku rwalero acho ino kula chijani gasta ibiri munana ndalasta mukaga ash osobola kuwango ingira mukazane ku mibiri kwa MTN wa Airtel oja kubanga ofuna sente una kweni gasta ibiri munana ndalasta mukaga ash osobola kubanga tufuna ka sente kana ka Busoga 1 Radio bingo just katono ino Mwiwanga ya Uganda ripote sowa ilo kuwa ngefuruma ngera ganti mwiuganda tufirua abana. Tuzala abana. Mwilimuza ili ndikuendo soko uliri zeno pati. Ripote sowa ilo kuwa ngefuruma mwiwanga ya Uganda. Ngera ganti kubana wazali wa mwiwanga ya Uganda. Mwilimuaka abana mtu wa mlala na kakaga. Abana mtu wa mlala na kakaga wazali wa mwiuganda mwilimuaka. By nature ya ichiwa sowa ilo kuwa ngabazalibu wa nacho. Iranga kuwa abazalibu Kanana kubo ekitegeza nti hafu ya abaana abo beta gache beta sajari obo kubanga bakola operation ndi kuida nemboze katono ino kati ndide
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena mwena ntibaline mpereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe daidinda. Bakebera ndagabutonde, COVID, omuli PCR ni antigen tests, histopathology tests, amadi ya gazala, eraba kebera ni viral load okumanobu ukabumeka obulimo musayigo. Bakebera amani agechi sadana agechi kazi ensigo amasava amanji mumubiri, bakebera sickle cells, cancer, owaba aminaba chala, bakebera nobubi, bakebera ni ulcers. MBN Clinical Laboratory bali ku mailo 2 mu Jinja City kumpi na isundire lya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive kuba ku 0750 89 9 9 50 oba 0775 9 9 84
Kagwira wo betting ane kagwira wo ku website yawe yakagwira wo.tg we wangu le muruki mpia wish buli mwezi boda boda buli wiki atene bilabo bilala bingi nyo okuangura gende ku website kagwira wo.tg gende wali bet ozanye ku game yona iri ku website urunyigire mukazanya ko kuangura kagwira wo erungamizi bwa National Lottery and Gaming Board nkule no kugakuriza ubikubirirwa azanye wabali wa gwe mwaka 2025
Akachiko kebio kulonda, aka Electoral Commission, kategeza bonaba wandisibwa, okuvuganya ku bifo ya abakadde, abali n'obulemu ku mibiri gyabwe, n'abavubuka ku district, ku site, nti okulonda kwa mmwe, kwa kubaayo ku nnaku z'omwezi zino wa manga. Okulonda kwa abakadde, kwa kubaawo nga 15 ogw'omunaana, 2025. Okulonda kwa abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe, kwa kubaawo nga 18 ogw'omunaana, 2025. Ate nga okulonda kwa abavubuka, kubeawo nga 19 ogw'omunaana, 2025. Era nga abanaenyigira mu kulonda kwa abakadde kwekuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku Gombolola mu Town Council ku Division ne ku Municipality nga naba nenyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu 12 gyabwe kwekuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu 12 gyabwe ku Gombolola ku Town Council ku Division ne ku Municipality nga ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya Electoral College ku District oba ku City ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwekuli ssente bw'abavubuka ku buli Gombolola Town Council Division Municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa Youth Council omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka abakyala ku Gombolola ku Town Council ku Division ne ku Municipality omuwanika w'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka ku Gombolola ku Town Council Division ne ku Municipality n'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku District oba ku City abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku District oba ku City n'ekirango eky'enjawulo kikomyawo
Nechama chochimu kulima. Fetulima ebimera bya fetebi kula bulungi. Okozesa kijimu sachi. Munange nze nkozesa Green Crop Fertilizer.
Chitofu dala Green Crop Fertilizer che kijimu sechiriko. Okuva Mutundu Agriculture Solutions. Ngago mulimi oteka mu kitono atena okungula kinene. Eranga kijira mu kichupe kyeru. Kiyambe birimo kulo bulungi. Okufuna emirandira emigumu nebikole bya kiragala. Chongero bujimu mutaka kitebuka mutaka ne kiyambe bimera okula mangu dala. Ngechijimusa chino chikola kasori, enyanya, omuchere emboga, green pepper, emwanyi nebi merebi na binji nyo katigo mulimi duka misinde uwefune Green Crop Fertilizer mumaduka gondaga tunde vyo mulimi. Obo hizo kuwa kusimu ku 0750 mkaga atanu mbili, chinana muenda kumi oba 0783 04 00 abiri mkaga
Juki ranti fete tupakinga mbudomola Green Crop Fertilizer abera mchupa anjeru. Kale teba kufera
Echijimusa Green Crop Fertilizer Chinonye ko chanja ulo nyo
Omoto kukuluma Musuda magulo Obo uliromuliro mubiri gongolamba ilowile Obo ukulumu eningo Nuhubulezi wa chokomel Buongera amani mbasiri kale bombiri kwa Baruani sendo eredi kuluma Nedo Edienzo kukosovula mwo Chokomel yakakasiwa National Drug Authority Iwamu etaga Mwagane mudifamasi Ni maduka gatundo ubulezi Mwiwanga liona liona Ate iwalu mwamaino Uli isalu hilo lala Butaye chinogo gweweche changagasa nalala Amaina agaguba oba agagali mwebituli ebibuna ebirumanga bose nebibamu lusaisahi oba ngouna kanwa sene sana na habu mouthwash toja kwa indusa wewala abafere batakuguza kapa mkutia ngujeta kamyo kakasanga ogula nana mwene tiba kuguza chifana na nana obolezi choko melo habu medicine ni nana habu mouthwash buona buona buaka kasima National Drug Authority elango buaka na mudi pharmacy ni maduka gatundo obolezi mwi wanga liona liona
Life of Music inga setu Augusto kumi piramidi mwetano Ekulete de Top Kada Get Away Born
Oli kuna kukwena yeko sulanjala
Oli na mami
Oye kwa muna kwa te sulanjala Life Concerti
Ayo yobe walwa nisa
Oku Grand Park adeze bugeme masuka kasudio chacha Oku ingino mtuwala kumo VIP mituwale tano Classic mituwale mili Ate meza mituwala tano Corporate table ya kakane Enana teni vya Cindy vya live Lukoba kulukoba Toshikeza nosu wa Daddy Andre
Siti kukwe
Top Kid Ghetto Weapon Awele kenwa kama imbibo unewa wata umchata
Bumpy ta Top Kid Ghetto Weapon Rifle Omwena kwa tasula anjala Gena kuzi omwezi makumi ya satu Omwezo gomu nana mba kwa ula mwena mba kwa tasula anjala Mujemu mpagire kugrandi pagaden zebu gembe Atenge na kuzi omwezi satu Omwezo gomu enda lugenda kubalu wa kusatu Tugenda kubela onanko mamuchisawe Buli mwena kwa tasula anjala mwena muje Oh baba, iba nange
Gabi wa gidwa, Lawton Ford Center Wembley Grace House, Tivoli Auto Spares Waiso Tires, Baron and Sands Nebiteke kebwa, For music!
Mukutu choko betingi oguli na odds ezili wagulu
SBA feyetwa odds ensava
betingi site chi ina bonus ezili wagulu
SBA
cha bonus ezialaga wala bosmani SBA sente zose funira wo ngabo nyumiru ampaka ebitundu bibiri mu atanu ku buli kikumi ebyo bonuses nyumiru ku betingo ko bwerere mu nkola ya fe ya free bets ku sinoxiba ku casino jackpots buli lunaku Jali ya website ya fed www.sba.co.ug kati uwe wandise SBA ya kakasivwa inangerunga misivwa National Rotaries and Gaming Board Betting ya novu na njisivwa Okubetinga tekukini sivoya tanuweza miaka wili muetano
waita karaundi ya kandi.
Bro, karaundi ya kandi? Otukuli ile bia, mchomo, chimele.
Iyi muna, ngoli kusansani ya inolero, chi.
Rigo Paints, ekule etaire, gata u mobile money. Wangula, omutu alumulana lukumi, eda mobile money. Bogula lanji wa Rigo Paint, erita abiri, nerita ina. Kastofu na kadi mchikebe, takula, obone kodi. Osindike message, ngo wandike chigambo gata. G-A-T-A, lekao space, otemu kodi, osindike kumuka agaitanu muna anaitanu. Lanje singaku, style singaku, nisented singaku. Rigo Paint, nebi senge wijenda.
Kali, wakari kuchenda katoneze muka Gabusoga One Radio, Radio Moyo Gabusoga. Nungiro kuwanga mkwe wazansi gaize dache kandidita ndonko kuwanga tuunzika saa wene yokubiri mu program ya FN ebiye kusifu. Mbozu weli kuwanga etambula kasera kanda kuwanga mkwe ilandi kutegeza ni muwanga ya Uganda report ya sobe ilo kuwanga furuma. Iraba sobe ilo kuwanga bakuwa report. Iriye chitongo leja sobe ilo kuwanga chumia report muwanga ya Uganda. Nga batageza nti muwanga ya Uganda, abana bazalibwa. Abana bazalibwa nga balinobu zibu kumutima. Iwewa una kuncho no zaro umwana. Abana wali kuzanendo ya demiti mamu wangali ya Uganda basobe lukuba nga beyongera. Edoksinza kumboze sobe lukuba ngefu mamu wangali ya Uganda bali kulaganti mu Uganda. Abana abazali wa bulimuaka. Omutu wa mlane na kakaga. Abana mutu wa mlane kakaga mu wangali ya Uganda betu zara bulimuaka. Iwomuza ili nae wali kuplaningo kuba ngo zara. Bulibana betu zara mu Uganda. Omutu wa mlane kakaga mu wangali ya Uganda. Kwa betu sobe lukuba nga tuzara. Kubaku abana. Mulala kakaga, nga bainechiru waile cho mutima. Nga bako sebo mutima, bazali wange mitima minafu. Nga tiba sobo la kuwa nga bawe ilaburu unji. Tiba sobo la kuwa nga bewani ya bene, tujokumweza nga tuwate kusupport machines, edili expensive weino. Mwanga ya Uganda kuwa nazalibu wa omutu wa mulaka kakaga wainendo waile do mutima. Abana, kanana, betaka kuwa nga bakolebwa sajaro kuwa nga maraku no kumaraku munsi eno nga bara mburu unji ino. Echibu zo chirinti wa muna Uganda. Aliye once at ya imeo once omwana ugo zaidi aine chizibu kumutima edu wa hilo edirie wa imuwa ulisoboro kubangali muamba edu wa hilo edirie wa ulisoboro kubangali ambo omwana ono lisoboro kubangali muamba wazali wanga aine chizibu echo mutima. Iranga ripoti ya soro kuwa ngefuruma wiki ya uerenga bategeza nti mwiwanga ya Uganda. Abana basingo kuwa nga bafa, bafanga balikuwa nga bazalibwa. Iranga bategeza nti mwiwanga ya Uganda wotani kukuwa nga obala abalamu. Abana bazalibwa bulimuwa kanga bafa. Munanga ripoti ya jokuwa nga yeyongera. Chebeta infant mortality death. Mwiwanga ya Uganda. Echibu zo chirindi ani kwetu ino kuwa nga tunenia. Abaza ile oba bachalaba linda abana bano oba. Abasabe tuino kubanga tunenyamu iwanga ya Uganda. Echizibu chilikuwa ni mwene. Ani kwa tuino kubanga tulinzamu wa mudumu. Wetani kwa kubanga tuogera. Tuogere kwa ni. Eroksina kuripoti. Eyasoboro kubanga ekolebwa. Bategeza nti bulikubana abazalibwa olukumi iwanga ya Uganda. Kuliku chikumi na atana abidi wasoboro kubanga bafirawo. Kulukumi abajyo kubanga bazalibwa mu Uganda. Abafa. Balichikumi ya atana babiri. Boti basuika kasabazali wanga bafirawo. Uwanga ya Uganda uwe tuli. Wabula nkutegeza ripoti yiwa soma ilo kuwa nga bakola. Baraze nti kubazalibwa mu Uganda. Abana omutu wa mlala kaka agaba soko kuwa nga zalemu uwanga ya Uganda. Abazali wa uwanga ya Uganda nkutegeza nti kumutu wa mlala kaka agaba singo kuwa nga bazalibwa. Kanana bazalibwa nga baina bakola sajare mitima. Luku minaluka aga bebazala. Mbawanga balo iliwa mitima. Iwali ye wansi wabango jaku zala. Irango li planningo kuwa ngo zala. Sam.
Uganda jako letia liru.
Anti putiripoti yefuru imejo wekoba. Ti abana mtu amulala kakaga mu Uganda.
Abazalibwa.
Ee baba ne bizibu ku mutima. Kanana kwabo. Bainoko liba sajari. Ebyu mebirongo sabana.
Mu Uganda muno oba
Uganda no yene je tulimu.
Anti kati ekizibu kya ife kiri kirala. Abana abanona ile bazalibwa kibino babirina. Government ya Uganda yakola ba centralizinga ebyobulamu. Babita mu kitundu kitya?
Kirala.
Kampala.
Kampala.
Ti oboyenda Heart Institute. Oja Kampala. Cancer Institute.
Eri Kampala.
Eri Kampala. So women is specialized hospital.
Eri Kampala.
Eri Kampala. Woli kwenda kati lingira tuje Emulago. Era Mulago region tina irwali ya
National Referral
Hospital. Ai waleta Mulago kabiri wata oni kirudu wale.
Kirudu lya okumbi.
Oli chegera.
Kati
amalo lya gamani agali private era galiwa.
Gali Kampala. Ona
HK, Medipol. Galiao.
Case clinic.
So, omuntu yena yena okuvu ovwa pachi wajia ku Heart Institute. Wa?
Kampala.
Olikuva kumi, olikuva pakwachi, nebi, olikuva ruo, olina ajia Kampala.
Ainga buli murijoni, mulimu regional referral hospital.
Atenga tunia regional referral hospital, nga wane idinda.
In fact,
blood bank atijoge ireku. Bona batawa.
Kampala. Atenga the biggest donors abom